ngikubingelele, ngikwamukele futhi ngithakase kakhulu kule ngosi yethu eFresh. Ngingusibona lo Bethi Ngema, ongumlomo kaBene Diamond weChristian Networks. Ngaphandle kwemidlalo yokubhukuda, ukuqwala intaba, amaphisi, umntweza ngamabhano emidlalo, ezemidlalo eyilimazayo, abantu abaningi bakwesaba ukuzizwa besengozini. Esikulangazelelayo ngokuphepha, iwona muzwa wesikhathi samanje kakhulu wokuba ntofontofo. Uza kwethu, njengokuba esehlanganisa iminyaka ewu-65, uthi sekuyaqapheleka kuye amahuho eyikhangiso eyikhangisa ngokuthi ungasebenzisa kanjani ntofontofo isikhathi sompesha kwakho, ukuthi uzodinga malini namaqhamo okuxhumana ozowadinga nokunye nokunye. Ngale kokuthi ulokhu uthola amahuho, kodwa kukhona akumele lamahuho. Amele lo muzwa wokuzizwa uphethwe kahle kakhulu, usesidleke njengephuphu lenyoni, uhlele kamnandi, kodwa ukuthi mase uqaphela umqondo wokucabanga ovelele ezweni, akuwona ncimishi lo uNkulunkulu anawo ngathi kulo mhlaba. Kubhala uPaul umpostoli kweyokuqala kwabaseKorinte 15:30-32 uthi, futhi siyifakelani thina engozini imzuzu yonke na? Bazalwane, ngiyaqinisa ngokubongwa enginakho ngenxa yenu kuKristu Jesu inkosi yethu. Ngiyafa mihla yonke uma ngalwa nezilo Efesu ngokwabantu. Nginanzuzoni uma abafileyo bengavuki? Masidle, siphuze, ngokuba ngomuso sizokufa. Yebo, mhlawumbe mina nawe asibizele ukufika kulelo zinga eledlulele likaPaul. Kodwa sikhathi sinye omunye umbhali ukubeka kanje, umkhumbi osechwebeni uphephile, kodwa kuyona indawo leyo imkhumbi eyayakhelwe yona. Sihlobo sami, ungabi ntofontofo kweqe, hleza uNkulunkulu unolunye uhlelo ngawe. Ilo kanye izwi likaNkulunkulu leli eliza kuwe li-fresh namhlanje. Ukuyithola devotion e-fresh siku zonke, sithumele i-WhatsApp kwinombolo yethu ethi 067-706-0077. Lengosi ungayithola futhi nge-podcast ngokungena ku-Spotify, Facebook page yethu, kuzo zonke lezi nkundla. Igama olibhalayo linye nje lithi izwi eli-fresh.